Mwana wa mama tuto vienga tuku vye bidango Wazala wa tulinga vaze misango
Kababu kubye That's all the flinga we that's all create Jiziki tuku wa chitoko tanga msisi Sase mboche pateka yonga magazine Mwana ngangeja wakaya saze shaulina
Cha saulini
Uta wakangato saze
saulini
Cha saulini
Homo chaku kalakate saulini
It's one of your zil Lanta Mega Langside Kings producer.
Blessings both for ya.
What about this wrong mo? Over the connections, yeah.